your password.
Except why didn't you pay for the speed though?
Gold signature and pictures stone on top. And then guys, I'm forcing you to come on this game, just pull it off. Yeah. Don't you have three good shots slow. Relax.
Masiphuza utshwala sibenge, makhishwe imali kuthengwe, ndokweni inyama ibenge, lemgidi imali sisenge. Masiphuza utshwala sibenge, makhishwe imali kuthengwe, ndokweni inyama ibenge, lemgidi imali sisenge.
Alaphiwe imali, ndi utshwala ibiliboda, ndiwa nabantwana plus ikenge iphethe usimoto. Uningane fi, siveze isikoqoqoqo, muphuthi soli. Singimshaye ngogodo kule mbali, buka zonke ingane igqokile. Bayadlala nami kumele ngihambe ngitholile. Bayathanda uthi ufule imali therapile. Bazodwala u-17 uma senginyanyile. Imbadla le sisingicela shone ngale. Zamakhapula manje ufule mukhoza idrabule. Lide khiphe imali thenga utshwala ufuna idabule. Geli mina nawe manje ivara ngekudabule. Batha sibe sidla imali nawe ukuze ujabule. Pendula isiphamo wena ngawe kumele ngidubule. Ubrok wena ngeke uthole lutho vele ugoduke. Ngoba ithina esiphethe imali ingakho kumele sijabule.
Masiphuze utshwala sibenge, makhishwe imali kuthengwe, ndokweni inyama ibenge, lemgidi imali sisenge. Masiphuze utshwala sibenge, makhishwe imali kuthengwe, ndokweni inyama ibenge, lemgidi imali sisenge.
Ingane azize kumina nginikele imali. Ukumdungu buka kami vele unekwadi. Buka la mama sisiyagoduka sikene kule kadi. Uzidliwe utshwala lana ngase kuduke nekadi. Ziphitifu ethupiya ngishaya amalasi. Unebeef ibekele utshwala isiglasi. Funa i-cherry thatha le utshwale ngemashi. Injomi zimashila lokho amawashi. Mara izinto bayishintsha ipadi iqala amaphansi. Kodwa ingqondo yami neyazama ijule kuchansi. Uku-on manje ufuna ngithinte ngezansi. Lana kushaywa iy'mbandla ziyawo ongaphezulu ongaphansi. Labo sisinyamazane ithina ama-bounce. Kodwa ezama ishintshekile buka umduwa kadansi. Abantwana baya-scream u-reva le-grant. Uthi umbala ngumuntu ubrinje uthatha ama-chance.
Let's take it.